chukwu okike anyị na asị gị meela. Osebulu anyị na asị gị meela. Kola chukwu okike anyị na asị gị meela. Papa o osebulu anyị na asị gị meela.
Na mari wuka imechara cross ya now. Wako minus ya now. Omo bose cross ya now. Kukuta ajuro kachuku wenye tere katapot ya now. Say
oh yeah,
ema kwa
in the presence of the Lord, I will bring my gift. Thanksgiving and love.
Kwa gine melu de boy Mweno ni mwopo kumenu jungule gu katoye Keta umu supu manomu nenye nunu joy Onyajura joketa ni muka yeke chila foye
Joy in my heart, it is